little boy. Oh, ah.
Vicky Bande.
Oh. Ni muda mrefu sija kuona na tamani ndani ya roho yangu mpenzi na umwa. Wasi wasi wanipanda, maswali akilini najiuliza ka uko fine. Ijapo niko mbali sana, nina imani penzi utanitunzia. Ni kwa harakati za kusaka, sije kadanganywa kesho kanikimbia. I know you missing,
missing.
Natambua, you will get it every day, good loving.
Loving.
I will hold you in my arms, girl. I'll do it every time. Kiyo meni miss picha yangu chu. Kiyo meni hata roho kazangu. I'm on the mission, I'll be coming soon. I will be there. Kiyo meni hata roho kazangu. Usije kasaliti penzi letu bu. You missing my shoulder to lean on. I will be there. I'll be there.
I will be there.
I'll be there. Sisi sote tumeumbwa chini ya jua. Anayepanga manani ya kesho wezi jua. Siyezi badili jua ige ukimbua. Tia imani teno nombe dua. Hukumi niliko sinata holiday. Agama aiseto na eneme. Mwambie papa, mwambie mama. Nisipofika nikiwa haina omba wasilie. Rampa papam 21 gunshots. Tanta holiday. Rampa papam, baby. Nasema I will be there. Kiyo meni miss picha yangu chu. Kiyo meni hata roho kazangu. I'm on the mission, I'll be coming soon. I will be there. Kiyo meni hata roho kazangu. Usija kasali tipenzi letubu. You missing my shoulder to lean on. I will be there. I'll be there. Oh, 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 oh. Ah. Inakupenda mami sidanganyi. Taleta matunda nikifika hani. Nikuimbie kawimbo darling. La 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 la. Nakupenda mami sidanganyi. Leta matunda nikifika baby. Nikuimbie kawimbo darling. La 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 la.
Vicky Bande.
Simba Sound Production.